Blog.co.
Yeah, my name is Bula. The definition.
Mwanzo moya anga na penza vutika. Is that time mwenze ni moyo. Mwanzo moya anga na penza vutika. Is that time mwenze ni moyo. Dala mama flowers waoneka. Chifukwa amwalila. Dala mama flowers waoneka. Chifukwa amwalila. Show me your love, make it moyo. Show me your love, make it moyo. Show me your love, yeah. Make it moyo. Show me your
Bula,
love,
the difference. Yange niti lavu apange ponji. Mula utu kile mboko shino kumbe filindi. Adi umutu ntulupari ya mwale musula. Mwale mble marionze ngari down no mkula. Ale milomba pakula lata mwale mpela. Tamu ya mboko sile lumwa ipela. Hospital transport daya le moneka. Lelo kante ya kumande ya moneka. Jipseko ushe mwabashani. Muntunga letu ula muingila patani. Ha! Rest in peace, umufia shichivesa. Mwala ndile tsinkala na bondi tabesa.
Mwanzo moya anga na penza vutika. Ija time mwenze ni moyo. Mwanzo moya anga na penza vutika. Ija time mwenze ni moyo. Dala mama flowers waoneka. Chifukwa amwalila. Dala mama flowers waoneka. Chifukwa amwalila. Show me your love, make it moyo. Show me your love, make it moyo. Show me your love, make it moyo. Show me your love, make it moyo.
Hey, yo, T-Wall, T-Wall. T-Wall, bring it to the nowhere. Patunga na yaine. Ukamfuluka hiwe. Oh, unikone chobi mwamene niririne. Musa tinda lama zanga. Ndabazika singa uza nisiria. Ya wali ntema. Ispeta wandanga papene mbino mweo. Ya wali ntema. Ispeta wani uzila poine.
Na penzo vutika. Ija time mwenze ni moyo. Mwanzo moya anga na penzo vutika. Ija time mwenze ni moyo. Dala mama flowers waoneka. Chifukwa amwalila. Dala mama flowers waoneka. Chifukwa amwalila. Show me your love, make it moyo. Show me your love, make it moyo. Show me your love, make it moyo. Show me your love, make it moyo.
Kembaba mutasha ngafwa. I need your love, your help, gafwa. Ekizampo ni kulipije. Tawane muli saliladi kwa ma DJ. Ape nyimbose nitamushirisha. But shikarila one day na kukapisha. Nukulanda no pwati mula ali definition. Ali mukari numba sana big question. Sorry, iti chulumbo takule misoka. Koza batu family lingiri na muli msoka. Ha! Mumfix apasha mishemo lelo. Ewa chakaripani abo vantuale kumaselo.
Mwanzo moya anga na penzo vutika. Ija time mwenze ni moyo. Mwanzo moya anga na penzo vutika. Ija time mwenze ni moyo. Dala mama flowers waoneka. Chifukwa amwalila. Dala mama flowers waoneka. Chifukwa amwalila. Show me your love, make it moyo. Show me your love, make it moyo.
Ultimate Vibes Music.
Zanzibar.com.